kuboka muruzi ari kwa Yesu umunezero tajiri minduka nihuri jabibaso bikugota nitegerezo mutima iyo mubi umuyaga nibigusitaza byinshi reka wibihumanya kuko bigutesha igihe uri hafi kurangiza urugamba warwanaga ugahagararawe nyemazo witeka akaguhamya sinshidikanya yuko uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubw'imbabazi zihoraho iyo mvuga amateka ye numva nduje mu mutima naririmba we mumva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza umpomereze mu mbaraga yawe yikiza sinshidikanya yuko uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubw'imbabazi zihoraho iyo mvuga amateka ye numva nduje mu mutima naririmba we mumva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza umpomereze mu mbaraga yawe yikiza. Ubusabane namuka uwo ni Yesu yifuza kugumugisha ubwo Imana itamutumye isi gucira witeka abo yaremye bakunze bavuye mu biganza bye dukirizwa muri we kuko turi abana be abo mu rugo rwa Data ntakibasha kutubuza umunezero uzanwa no kwibera ku birenge by'Imana sinshidikanya yuko uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubw'imbabazi zihoraho iyo mvuga amateka ye numva nduje mu mutima naririmba we mumva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza umpomereze mu mbaraga yawe yikiza sinshidikanya yuko uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubw'imbabazi zihoraho iyo mvuga amateka ye numva nduje mu mutima naririmba we mumva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza umpomereze mu mbaraga yawe yikiza. Icyatuma
gutuma namiringira nakozwe ku mutima kubimba basisi horaho iyo mvuga amateka ye numva nduje mu mutima naririmba we mumva nkumbuye kwicarana nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza umomereze mu mbaraga yawe yikiza sinshidikanya yuko Uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubimba basisi horaho iyo mvuga amateka ye numva nduje mu mutima naririmba we umva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza umomereze mu mbaraga yawe yikiza sinshidikanya yuko Uwiteka anyitaho kandi sinjya nibaza icyatuma namiringira nakoze ku mutima kubimba basisi horaho iyo mvuga amateka ye numva nduje mu mutima naririmba we umva nkumbuye kwicarane nawe ngo mbwire iby'ubugingo yewe Yesu we uri mwiza umomereze mu mbaraga yawe yeah.